kumuona mwana kondoo, neema yake yatuzingira, upendo wake watufunika, tulisifu jina lake. Namuona mwana kondoo, neema yake yatuzingira, upendo wake watufunika, tulisifu jina lake. could not come away.
통일구이타. God, this is not a show. 주와 Queen of Mia.
주와 Queen of Mia.
나비오여의 주, 주와 Queen of Mia.
주와 Queen of Mia.
주나. When I am bejivika, I see the Lord. Mwanga kama vazi lake. Yesu, Yesu, umbejivika. Yesu, tunamuona mwana kondo. Keti kwenye enzi. Amezungukwa na malaika. Mwanga kama vazi lake. Haulinganishwi na yoyote. Umejivika. For you are God and God alone. Mwanga kama vazi lako. He's clothed in light. Yesu we, umejivika, umejivika, utukufu na nguvu mwanga, wamutai tunakuona, umejivika. Utukufu kama vazi lako. In that silence, just experience His love. Just experience His love. Just experience His love. Huyu ni nani mwana kondoo wa Mungu? Huyu ni nani mwana kondoo wa Mungu? Huyu ni nani mwana kondoo wa Mungu? Mwana kama vazi. Utukufu na nguvu ni zako. Umejivika. 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 Mwana kama vazi. Huyu ni nani mwana kondoo? Umejivika. Tunainua mikono.